Ajá. Aló.
Kazini chizi, nyumbani baba. Na kama namba, inamba namba tasa. Alini mbizi, angani mpawa. Oh, ikesi shakwa ngumu. Papa, 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 papa za kichwa. Mungu kakumba kalio sura ya baba. Tata, 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 katisha. Mungu kakupa salio wa honge. Wangapa metupenda, mondoka, jarudi. We live once, tukiondoka, turudi. Watoto
ombe,
ombe.
Watoto,
watoto.
Ombe,
ombe.
Watoto.
Aha.
I'm lifting my jeans like a day on colors. The land in a coma, let me just follow. Took my vision, travel, I can never follow. Other, more change. Smoking my city. Hit up a baby, walk with a butterfly. Other, more change. Smoking my city. Hit up a baby, walk with a butterfly. My life is so fine. My girl is so fine. My music so fine. I'm loving my life. We gon' be alright, alright.
Masta shosho, tamwe za limbongo. Nazimizika kongo na matisi likolo. Masta shosho, tamwe za limbongo. Nazimizika kongo na matisi likolo.
On y va.
Wangapa metupenda, mondoka, jarudi. We live once, tukiondoka, turudi. Watoto.